Zwap.com.
Rise above Neptune. Teacher Spider on the bridge.
Koso koso koso. Oh oh oh.
Unifanga koso. Oh.
Kukula daseli sizo. One banganga every sizo. Oh oh. Unifanga koso. Oh 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 oh. Kukula daseli sizo. One banganga every sizo. Oh.
Tafela kulishinya shinya salu na 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 na.
Nikuwa batani tuchawa bakalu wela fatawa. Nila tolalu na kukua esi mandi alimumukulu na kawa. Nikuwa banana elela oh. Eh. Anina kuwa livelela oh. Mm. Eh. Mwapilu ni kwa lirekale munyako.
One panganga every season. Oh,
unifanga kozo.
Oh, 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 oh. Kukula taseli sizo. One panganga every season.
Eh. Inge kiwe na wapili kunilada. Inge kina wapili kukulada. Inge kilu na wapili kulada.
Zwap.com.